Sura, 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 my Jabba John. Papa Muro Saliba Studios. Swe, 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 swe. Kila umba ikula mukia yake. Wana cheka upasija pesengin. Aiveja kona beru. Inyami jera keda pesengin. Aiveja mama baby. Sisu ya fast lady. Mama baby. Sisu ya sweet lover. Mama baby. Wana jela ya pesengin.
Pensa en el inoy.